peplo, ah, tunawataga, tuna, tuna, tunawataga. Mziki kawaida na kuwan mado Jia mic everyday na siyezi bu Mupita sipote wedirisha na do I got no answer muu wagani yes na no Na madem na wahacha kuwalenga ata Na shine everyone na hii adi ukomta Na niya game minanga na chomoka kanyo Niko steam za changa na guruma kamot Niite the wanted na tafuta kadota ah. Basi na wapita kuwatesa nimezeza tu mapesa Sina gori ama wori niko fiti na grow Na game miko juskia vile ngoma ya flow Toke upate tofauti boss ya moja na mbili Nimetuli so ah. na mabrandi na makeki guess niko final Na wachore ya bila eni
Tuna 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 wataga Tuna 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 wataga Tuna 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 wataga Best bro ah tuna wataga
Wakipa tumupita na tatu Wako chini kake tuniko mbele ka remix Nafanya the Adam inachapa to the perfect Ona escort vika tisa na fungo kwa back Na wacha garama no ni top to ten With the tapu kanyagia na kurusha kwa boot Round on tumegonga ten nyinga tubon Nankia tumefunza usijidai na iyo Wadu siro original utatufota kwa men Muenda free na mu checka the last Nito mzito kimistari eka XUS I'm that guy everybody wanna talk about Niko apa sequel na sound uku na cool Na watoka ki sniper na tembia na hype Niko free bila nuksi na matusi misi jali Jali
Tuna 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 wataga Tuna 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 wataga Tuna 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 wataga Best bro ah tuna wataga Tuna 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 wataga Tuna 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 wataga Tuna 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 wataga Best bro ah tuna wataga Tuna wataga Tuna wataga Tuna wataga